This is Africa, keeping the good music alive. I wanna rock your body tonight. Promise that I'm gonna make you feel alright. And boy, you got me wanna lose my mind. Only me and you is all I'm thinking about. Hey, to vendane, pensi to peyane. Mina weko pamoja, hadi watu wa shangai. Hey, cause I'm gonna be okay as long as I'm with you. Wangu siondo gay, jani hata kwenye kizu. So gay a karibu, mili kube read with love. Wangu tabibu, kili ato tanyu miza. Away from me, send them bali na mi nataka uwe karibu na mi. Please, baby, please don't go. I'm so crazy about you, boy. You are my baby. You are my baby, baby boy, yo. You're my chocolate drop, you're my first and my last. And I really wanna be with you, baby. Penzi sundu keini mimi na wewe. Pamoja mpaka milele. Mimi na wewe pendane milele. Wishi bila wewe mimi mwenzako siwezi, no. Siwezi, no. Cause I'm gonna be okay as long as I'm with you. Mungu siondo okay, kani hata kwenye kizu. So kia karibu, mini kupe real, real love. Mungu tabibu, kini hata tanu mizu raw. Sini mbali na minataka uwe karibu na mi. Please, baby, please don't go. Wait from me, sini mbali na minataka uwe karibu na mi. Please, baby, please don't go. I'm so crazy. I'm so crazy about you, boy.
Ndo kaje ndo kwanza mefika dance floor. Na kuzimiaje nini mkale nyongo niki kwa cha minte shige. Hivi unaweza imagine kuishi bila moyo one day. Mina ramani ya mapenzi kama Scofield angereza. Sendi mali spachi mpenzi lada wende wewe kwanza. If you think you crazy about me you wrong. I'm crazy about you. You my sunshine, my moonlight. Kikwelu na ni kwachu. Dunia ni tupo wilu ule hatu kwa crazy. Una mwenzako, mwenzako ni mimpenzi. Fanya kufungwa mwili wako. Popote ulipo milipo. Nakuja kila wenda po. Kwenye shida nura, huzuni fura. Mingo mwenzako.
Sende mbali na minataka uwe karibu na mimi. Please don't go. Wait for me. Sende mbali na minataka uwe karibu na mimi. Please don't go.